Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
E kabaruji amen e fulfulde talatare noga e joyi lewru juillet hitande 2023 yamde sappo e jeɗɗi jaɓle ke silimaji capannayi e joyi maison de la presse Bamako ɗon jottino on kabaruji ɗi kikeɗe hannde woni Aliou Cissé Salim Diora wonto ɓoggi janɗe to fedde ɗe ɓe noddirta Human Rights Watch hayfike mangal paɗen leydi amen ndi kan e gollidiɓɓe muɗum wiide waɗi yanogoji fewde e civil en hewɓe le wuddu leydi ndi gouvernement ndiji amen ndi ka finni ɗiɗo haalaji pelle jinganoɓe hakkeji ɓiɓɓe adama em leliɗi amen ndi holiti widana wondi wadde immadaraji ko wawi fuu yalla murtireji ɗi timmata gonduɗi matere cuuɗi dogotoji moɗi leliɗi amen ndi ana heɓene jogolal dossier de la semaine amen ñaloma hannde o ana fawi e dow kaaki no hon ana fawi e dow no kaaki adirte naɓe ɗon kaaki mahirɗi nokkuyle ɗe yimɓele hewɓe ka holliti metti muɗum fewde e no golle o wordini sakiraɓe kediɓe ɗon sembe kabaruji ɗi min jogani on kikiɗe hannde bisimilla moɗon e heɗade ɗum ɓande lewru décembre hitande 2022 warde lewru mars hitande 2023 mangal paɗem kan en soda si em jeyaɓe leyɗe sella wali civil em sappo yimɓele hewɓe woɓɓe ɗum majji ɗum mon ko fedde ɗe ɓe noddirta Human Rights Watch yaltini e tongane muɗum cakkitide altinere keñe nde windeɗo fedde ɗiɗo yanangoji ka fuule wuddu leydi amen ndi waɗi mangal paɗe en ɓe le communiqué ma e goto gouvernement leydi amen ndi holliti wiide ɗiɗo haalaji ka fuu yo peene Oumar Waygalou
gouvernement leydi mali ndi tippitiki ɗiɗo kay faali e kollitiwde wala fuu ɗo ɗum haɓɓi dalili fuu dow wala dow majjum ko wiyaɓe karbiki yonki civil en kañe ɓe torri toon yimɓele ɓe ngala bawɗe ɓe ɓe mbi ɗum wona gonga fa hannden ko gouvernement o holliti wiide ɓe mbi immadaraji ɗi ɓe gondi e wadde ɗi yo rende jamare nde ɗo tawa fuu kañe e jawlele muɗum en ɓe gaɗi noddago fewde e fedde noddirten Women Rights Watch nde ɓe mbi tinno sana waɗa tongali muɗum ɗi waɗira ɗum dow sariya fati heedana fe gueɗal gotal ɓe mbi du armi wana jogi yimɓele haybooɓe kabaru no haqqeji tomonte ene wordi le ndeɗo tongande Women Rights Watch yaltini hayfi laamu o warde yimɓele nokkunoddirteɗo soosoɓe ceful segela kañe gonkoro li laamu mofti e segu tongande hollitiɗo wakkande laamu o wino ana waɗanno immadaraji muɗum fewde e guɓe jihadinkoɓe ɗe golli ɗiɗo golleji ɓe mbi du won civil en woɓɓe kasen nangaɓe so torra gelle du kelama ndeɗo fedde ONG wihi ko yata yimɓele capanɗe nayi on landi so heɓi dow hen dalili
sakiraɓe keɗiɓe ono mbawi tottude hakkillaji moɗon fuu do ɗiɗo kabaruji do beme ande to do hello amen Facebook na du compte Twitter jogiɓe kaɓorɗe sappo mangal paɗe en goto warama kaaki kaɓorɗe hewɗe ɗum hewtama ɗum woni adadu ɗum woni immadara ɗum caggal ɗum waɗi caggal immadaraji mangal paɗe amen ɓe keñe nokku ɓe noddirta molodo ana le cercle ñono région segu le on ɗo wattu goto ɗo fuu suka jokkolle goto le laamu gawka yimɓele jogiɓe kaɓorɗe masimbini ɗum fa keɓen famtare keɗone fa hande Oumar Waygalou
le oɗo communiqué armé o hollitiwde bonana gaɗaɗo fewde mabɓe nokkunoddirteɗo molodo yo mobile aji ɗiɗi kebbinaɗi bomboje gaadi oɗo golle nden ɓe pewte ɗiɗo mobile aji ɓe mbiɓe ɓe noddirta jiyadis en ɓe sappo muɗu en mbara ɓe ɓamti kaaki kañe fa yettoyo bomboje muɗum en mangal paɗe en goto heddile hen nayon barmi beete hannde mobile aji ɗiɗi gandinoɗi Niger kañum yimɓele taton jo en kaɓorɗe cakki nokkunoddirteɗo koɓe iɗum le laamu ansongo seedi wonɓe toon ɓe kollitiwde ɓe teeti kala koɓe tawi e juuɗe jamar nde fuu ɓe joppiti ɗum en le ngallure gawo nde ɓe kollitiwide yimɓele joi en kaɓorɗe kañi en cakki toon suko goto alan ƴaɓɓinoɗo wakkande gendarme ga ɓe pamminade jamare wonde toon nde faabiɓe ɓeɗo yimɓele nanggaya faali nokkule muɗen ɓe tawrama kaɓorɗe kañi motoŋaji ɗiɗi debbo goto kañi gurundu nanggama wakkande immadaraji ɗi gaɗanno nde le on ɗo wattu godduɓe mbi suko jokkolle goɗɗo kasen fala kala ko tawa e juuɗe muɗum fuu nangga
felle ɓe noddir baale société civile doanza landini majere muɗum beete hannde fa hollita metce muɗum fewde tawigol kurangol timmata gonduɗo matere le ngallure nde ɓe kolliti wiide joom a hannde ana heɓa balɗe sappoɓe eɓe nde niwre yimɓele gomɓe nokkoɓe kurane nokku o ka holliti wiide ɗum e saabi ko groupe maɓɓe goto woni e pan basuma anditirteɗo aminata isa beri kañum woni laamiɗo fedde kafuule nokku o anni ko haltani salisi sukuɗo fectan sita sidi ɓe
ana fota balɗe jeene hannden meɗen le nuure ɓe wi amen noon ɓe wona ɓe fiyat dabiriji hono no courant wartirta giddi altinere en watte sappo jetti jamɗe fa jooni le gendini courant wala nokku fuu so ni walani gollidirade commandant kañ académie ɗon tan ko courant woni o courant du ana taƴa saamoji bange goudron o ɓene wondina e moƴƴinugon courant ŋaji ɗin gaɗɗoɗe longi heɓɗen laawol ɗum woni goho amen wadde murtere hollitude metti amen ndu laafi heɓde kural le genni amen ni ɗum saabi so min yalti min holli metti amen ñalman hannden
murtere balde tati fedde ne be noddirta sinabef kulitano do ka waram fuddude alal bare jango joda halaji mabbe di ka wala fu ko bangi do mudum altinernde non holitiri wiide hore be yeso non tinobe kabaruji di nyaloma hande la hakkune ko be tawtata ko ana tobbe nayi murtereji di timmata ana wondi taykere le cuudi dugotoroji amme mawdi bamako do ana heba lebbi kewdi jom o do kabaru ka kuteje mudum mata masanne do yimbe le jehobe le cuudi dugotoroji fa yeto nyawbe ay pelle kuma ni be jingangol hakkeji bibe adama en ka holti wiida ana wondi wadde ko wayi fu yella dabera ana hebene o do jogolal yimbe le be du ana wada noddango fewde kana ko be lindi fa yeto syndicat en be danya ko dewri do mudum fa kemen famtara kedo den sita sidi be kanye Umar Waygalu
imma daraji ngadama min dardi lamu o du fiedo hen dabareji yalla dido murtire jan dala non kanko no dirte Agibou Boare o hollitiri wiide gondle fedne no dirse en di acha
murtire golle yu hakke gollo du ana yamira li sariyaji ga government han fiide dabareji yalla be yimbe yobe murtire golle ana hewta hakke mu en mi wad imma daraji jaati le ne murtire golle yalla pat heba yar yeso ga fa hande med wonde fiide dabareji famundene lamu on de kuteji di ne murtire golle wa hewtene jamaare sab sa fami cellal yu hakke goto ko bane an
fedne nodata askoma nde do holliti wiide ana wondi wadde do hen imma daraji non konko Abdoul Wahab jakkite o hollitiri wiide laamiɗo ndeɗo fedde ñalawma hande no
mimen wawi haalde jaati hannden gouvernement leydi wonko lonki hokkude fedde syndicat en haqqeji mum en saabu ɗum ne yamira le sariyaji mi ñolman hannde ɓiɓɓe leydi wonko wonle ɗi torraji mi ñabbi fa docteur de ponge mi jandide e syndicat en caggal muɗum mi wetti fa ministére humne kabar cellal mi jandide e muɗum mi dayi dabiriji mawɗi fa hannden ko heɓe lawol
laamiɓe kabar haqqeji ɓiɓɓe adama en kolliti wiide heɓude cellal kañe tottede haqqe muɗum yo kulle kanɗe huncinede hoore
camion ngaji fa yetto moto ngaji be noddirta kata kata ni ngaji ana teke sanne ana ada jande sima na du kaki na du ledde mahirde cuudi le ngallure bon ko fa yetto le kedde leedi ni di do golle ka ana wayi latal sababu wadde kasaraji kewdi non holitiri wiide yimbe hewbe landabe hono fu holitiri wiide hono fu holitiri wiide dewte de le adugol dido kaki gollirdi nabude nokkule to maydi wodi on keman jawu mudum le dossier de la semaine amen nyalom hande mo aissata jara kan kejabe amen gombe le kreduji di lannini anni ko sita sidibe Umar Waygalu fewni en do he
jamar ko jodi sigaso yoroso kajulun holliti mi bamde di kaki gollere jamde nanal mudun awa natar sabe wada accident ji do dati mawdidi
de 1 ils observent la circulation
parce que les dati di sanne wakati ko kabata cagal mabbe ko ana wawi huntade so nokkul do goudron wala e mudun e imminam cholla fedo jata e jeta sane do jogi do nyaw kono cukku en be mbay imminde nyawma de jati kambe ngattobe jande kanya fa yotto ngatto mobilaji be ko be ngatto ko moya fi ana metti sanne wakati fu kam la to sababu
ça dégrade la route ça peut provoquer des accidents
baba camara quand yo netto goto jonki ngayirle genni bamako o holliti wile entreprise makko o wonno mobilaji ko nabta de jamde gollirde hokka client makko
si le quantité un peu le c'est élevé
ko jomu sodi ko hewa mais si jomu kan yobata yarata ka su ko hewi min ko hanen pamata kaki bi min nabana jomu fatu
le quantité c'est élevé
den jogi do kamni ci amen kan nabata kaki to jogi kaytaji ko wiya ko ana
isomo commandé bon nous on fait tout ça là
feso le sariaji din huna fu holita ko nari bangal bamde de jamde do labi din ko waddata accident ji watti fuso accident wadi kuteji ana hewta dogunabe di mobilaji kay jumrabe kinka yiri ben blaise dina kan yo horejo lamorto humne kabaru labi
ya fa de véhicule spécial
wala mobilaji kertadi naboji kaki ko mahirtena ko nande mudum mobile fan wayna buti dum ka kambe joy di do mobilaji e be jogi carte mabbe ko hokkata be yamirore be golla o do golle de be ngadi kasara li datongul du arande ni fer o yewete tafen kono ayri bangal jukkoje cagal mudun so wonko yobete na ko nande mudun jeedo mo bengel jati o kany watta dido imma daraaji
jamara ko hey holliti mi bangon de jamde le mobilaji ana wadda kuteji sanne do dogon gondo dati mawdidi do sabi hannan so yimbe ko jogabe holli ana tewtira lam on tinno fi dabireji yalla padi torra fu hewta jamaren le watti bangon de jamde
sijo tamani ana faabo sanne sukaabe jangobe gombe foftere di leçonaji di janginaadi sarab sukaabe jangobe so jiddo wattude sukaabe mobe o do golle e ono bayu yaade do école ala radio sijo tamani no kan soud ministre kumani do jande leedi amen fayeto UNICEF so jiddo wattude koyde modom o do golle ana yaafi sanne nyoje 37321 kede kede de fu sakirabe kedi be do min kaddata e kabaruji amen di kikire hande ande tam wiide yewtere amen magazine de ana wodi nga fadde hefe nokku do seeda leydi amen ndi hulitama wiide le temdere rewɓe le fuu capanɗe joyom e jeɗɗoom kañum en ka juuɗe mum en gollirta oɗo golle le hakkunde oɗo golle ana mu'inde looɗe fa yetto jawi kañum ko nande muɗum ga tawede ɗum fuu eɓe gondi fewde tiɗɗalaji nawɗi sanne le suudu ministre kumaniɗo artisana kañe tourisme le leydi amen ndi hulitama wiide ɓe gondi wadde ko ɓe mbawi fuu yala ɓe paabo ɓeɗo rewɓelle magazine amen toutes les femmes du mali ñaloma hannde o ɓeɗo rewɓelle woodani fatumata kojo kañe keƴaɓe amen gomɓe le kiriduji ɗi landini anni ko mi e sita sidi min pewni en dow hemi kirejam miɗe luumo kalaban kura damal boutique mo kulantereji muƴinirteɗi juuɗe yeeyete le boutique o masiriji kewɗi rewɓe fayetto worɓe ana sindi ɗon kulantereji kewɗi goɗɗi hono ñaaƴe bifolɗe ana sindi ɗon jeyɗo nokku o ɗoni kanko maria dambele gollirowo juuɗe muɗum ana haltanamen hoɗum saabi omo yiɗi gollal ngal
mimine yiɗi sanne golle masiriji ɗum saabi so natim e ngal gollal yalla humjunde hoore fina tawan meɗen miɗa moƴƴina masiriji ko heewi hono awe juuɗe dormaje foyottade kanŋe ko wattete e noppi e nandal muɗum mi wonde torraji sattuɗe seeɗan le ngal gollal leydi Mali saabu samoji kilen en wala
padi ko daw yo muƴinowo looɗe Diala Sago ana le cercle bankas région Badiangara wi gollal makko ngal yo tawangal no ina makko o tawri ɗum wi le ñalawma hannde o ana tiiɗi sanne heɓude loope ɗi o wawi waɗirde golle makko o fa gasa
mi yahmi ɓottel leydi ndin faale ladde mi warami jiiɓiraɗen e jiyan somi moƴƴina ɗe pende meɗe heɓa hen hunde aranno meɗe wawi yehude ladde hedda leɗɗe nomo muyiri mi warami gwaɗagal gollal ga ñolmen hannden son wala wotoruji ana tiiɗi fa wotoru goto hannden son wala ɓuuɗ ɓuɗnire heɓataken miɗe wawi moƴƴinde penɗe sappo ma penɗe noogay le ñolman goto
musso dambe yo nokku uttaru ila 1998 ko ɓuure rewɓelle temdere capan joyom ɓe jiyata bindi na ndu jaltuɓe école hawti ley hem laamiɗo nokku o ɗoni kanko mariam dambele o holiti wiide saabi golle juuɗe ɗoni artisanat rewɓele gomɓe ɗon ɓe fuu ana wawani hoore mumen
ana ɓuuri duuɓi noogay walla amen nde anɗo mais fabiken rewɓe fa heewi ko heeɓi yaade fa leydi france leydi espagne e leydi états-unis so an lengal gollal ana yaafi jaati heɓa visa le ministére artisanat miɗe yeelo fa hannen faabaɗe yimɓe heewɓe leygal gollal yalla ɓe heɓa hen almasaɗɗaji meɓɓe
gawɗo ɗo rewɓe ana waɗa golle artisanat o sanne ga eɓe jiiɗi gouvernement leydi amen ndi faaɓoɓe le gollal maɓɓe ngal nom holitiri wiide fatumata kan e dramane mayga ardiɓe centre moɓe noddirta al dawla
mi wonde torraji fa heewi saabi jamara ana ɓeydo yaade meɗe yiɗi fa hannen jaɓɓade rewɓe yogaɓe mi faaɓoɗe ɗumen ga mi wala bawɗe ɗum saabi ɗum
wala fuu politique ittaɗo le leydi amen ndi fa faabo rewɓele gollirowɓe juuɗe muɗum taweɗe majjum fuu suudu ministre kumaniɗo fina tawa kaye artisanat leydi amen ndi ka holiti wiide ana faabo ɓeɗo rewɓelle ele jande kaye hokkude ɗum jawɗi nam holitiri wiide daha nias kanko woni ardiɗo artisanat le leydi amen ndi
min joginoɗo projet goto wiyete pdsa on walli rewɓe ha heewi ɓe gara joni ɓeɓe jogui liggade ɓe gala kalis ɓe ɓama ñamade ɗon ɓe jaha ɓe liggoyo soɓe liggoyima noon ɓe gara ɓe jooɓa ɓamɓe adan ɓe calima yobde donc soɓe calima yobde ne adda tampere no fewi gati soɓe jooɓani e ha hande wallude rewɓe timmani lewru joni rewɓe capanɗe nayyo giwi Maroc formation e jii formation ko rewɓe ñootoɓe ɗum foof ko wallude rewɓe pour ɓe mbawa ha hande liggade
andinde tan wiide ko heewi rewɓelle gollinoɓe juuɗe mumen ne leydi amen ndi fuu ene wi hoore muɗum en woni won kiɓɓe yarde yesso le gollal ngal fa heeɓi jeenariji urde to kana koɓe lindi